Yeah, I'm going back home. See them? We all see. Yeah. Listen. Kulipotia wa osaka na osakamba kaeziwa plana za kae pwanya. Muntu wa mabanda kulivana na wakulu. Kulivakulu na minyama na mavili vili fulu. No chongo siva mangala this thing. But trust goes a long way. Likango no trust the manje. How do I run the so called race? Ngaveva ona ni my mistakes. Okay maybe ni goni na mensu chabe ni vale. We need glorification and understanding. Tikalivana wakulu with an emotional damage. No further figure tingena solo na courage. Direction is a bezeka as long as uli na jana. Stop thinking then cry. Pray more than keep trying. Limba nyimbo then thrive. Inspire a little people why. Suma ziva chain now. Kumwamba and reach heights. You're supposed to keep fighting. Do what's
that only a fight. Satana chemo siyana. Afuno vala sabato sekwana.
Ama wanu ya vili kwa tini nembo. Lilenga babicho loba kumwona kembo. Lolela vepali ya waka chinje levo. Mindset staya pusana na devo. Ifi chitika pano chalo fila papusha. Na pale pano nobosa la kupakusha. Na kwete kelo alabo yu guantemenwe. Chilonda kumutima ine anchenene. Na kwete mune ndina le itapuratha. Si udati te achitile fari ratha. Na foyenke chikashina kwa le ikumbwa. Abane zuba mbiba tonton kanyange mbwa. Nishikashi mwavato mwampo serefi. Mufoya feyu fala tule milomba. Nangulo kupando kukwata amalomba. We see them ala mwandi tulabamona. Nikulia wa Jehova
femo kashimona. Satana mabwela chemo siyana. Afuno vala sabato sekwana.
Coco the kid that see you. Veracruz. Agash. Joshua Yeshua.